zishubele kodwa bengiphikele nempilo ifunekelele amalanga wafani nobali asibone silala
Abang fu ne kaya lame. lele Boko kule na boba yopele netwe Abangfu nekaya lame Abangfu nekaya lame Wepumelelo lete linkulumo Begituzo lete losalo novuyo Abangfu nekaya lame Ni mase kunje Uyetiwe ni mase kunje na Abangfu nekaya lame Abangfu nekaya lame Batwini silumde nuyo tole lele Pongo kule na pubayo pele mewe Abangfu nekaya lame Abangfu Kaya lame
Lolo tando nyo lupa kalong Sasa umbebe, unga kata segi. chama balabala, kwetelo balabala.
I'll get some time dial.
uyabona fundisi kunzima lana emhlabeni awunemisebenzi ayisekho nothando selifuna imali nohulumeni akasiboni singcono uthathe le nto uthi nami ngibe nentombi kube mnandi futhi nasonke na uyabona fundisi kunzima lana emhlabeni awunemisebenzi ayisekho nothando selifuna imali nohulumeni akasiboni singcono uthathe le nto uthi nami ngibe nentombi kube mnandi futhi nasonke
Asingono ngale ngaphathiwe pima Asingono ngale ngisiphathele isaba Ikhiphi stress esantini Awuniphi metrateni Biyeke indaba zabantu Asingono ngale ngaphathiwe pima Asingono ngale ngisiphathele isaba Ikhiphi stress esantini Awuniphi metrateni
Yeah. ukuhamba ngingalungisanga udaba lwethu mama zonke inkinga zethu kubudela nesisuka khona uthando lusavutha kodwa ngiyasokola kalaleli mama khawundilekelele
Is ngiqalele iminyaka izinyanga namalanga isiphelele iminyaka izinyanga awudali buye ekhaya umzwane kahlala ngami ekhaya bathi ngohlanya namane siyakhalanga ngami Crazy, how I was really
No, don't as it illegal. No, usatalende fimba
longa
utsato lake longanele lomo kome bonje pita no mintonga zitelika no usatalende fimba utsato lake longanele
Magukanya ubala emhlabeni baningi abalwisana nawe benungabo emhlabeni baningi abakahla njalo ukuthi sasungalibo kubuva 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 sofanele nawe kubuva Kobufako, ngizofanele imnyango Uthando lakhe lukufanele, lukufanele Ngitho uthando lakhe lukufanele, lukufanele
Yes, yes, hola.
Yes, yes, hola.
Yeah, hola. Sure.
I'm a hola.
Exe, hola.
Exe, hola. Hola.
Yeah, hola.
Exe, hola. I'm a hola. I'm a hola.
Yes, yes, hola.
Yes, yes, hola.
Yeah,
hola.
Hola. Yes, yes, hola.